madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa goor dhaweyd ku dhawaaqay xaalad qaran oo degdeg ah si lacag uu ugu helo dhismaha derbiga kala qaybiya xuduudda Mareykanka iyo Mexico isagoo aan Kongareska ogolaanshiye ka helin. Talaabadan ayaa kusoo beegantay saacado kadib markii mudanayaasha aqalka sanadka ay meel mariyeen sharci miisaaniyadeed aanay ku jirin lacagta uu dalbaday Trump ee uu doonayay inuu ku dhiso derbiga. Maxamed Colaad Xasan oo istuudiyahana la fadhiya ayaa warbixintii ugu dambeysay lahay.
Mahadsanid Falastiin. Madaxweyne Trump ayaa u sababay go'aankan uu qaatay ee xaaladda degdega ah iyadoo dad aad u fara badan iyo daroogo sharci darro ah ay ku soo qulqulayso Mareykanka oo ay ka soo galayso xuduudda sida uu sheegay.
It's a great thing to do because we have an invasion of drugs, invasion of gangs, invasion of people, and it's unacceptable. We want to stop drugs from coming into our country.
Sababtu waxay tahay waxaa duulaan lagu ah muqaadaraad dad iyo kooxo gaangis ah, waana waxaan la aqbali karin. Waxaanu doonaynaa in daroogada dalkeenna soo gelisa aan joojino. Waxaan rabnaa in dembiilayaasha iyo gaangiska aan ka hor istaagno dalkeenna. Shaqada aan xuduudda ka qabanaynaa weligeed cid qabato ma jirto.
Madaxweyne Trump ayaa sheegay in wareegtadiisan madaxweyne ay sidoo kale awood siin doonto hay-adda hirgelinta sharciga socdaalka Mareykanka ee marka lasoo gaabiyo la yiraahdo ICE.
ICE is abused by the press and by the Democrats. And by the way, we're going to be taking care of ICE. You know, we talk about the new bill.
ICE waxaa sidoo ugu tashi falay warbaahinta iyo dimuqraadiyiinta, laakiin sidaas u ay tahay annaga ayaa caawinayna. Waxay doonayaan in ICE ay ka taqalusaan sharcigana waa mid hawshooda daryeelaya.
Talaabadan uu qaatay Trump ayaa kusoo beegmaysa iyadoo shalay aqalka senatka uu meel mariyey sharciga miisaaniyadda dowladda ee sanadka 2019 si looga fogaado shaqo istaag mar kale ku dhaca qaar ka mid ah hay-adaha dowladda ee federaalka. Sharcigan uu Kongareesku saxiixay ee ay labada xisbi ku heshiiyeen ayaa waxaa ku jira xayndaabyo laga dhiso xuduudda iyo lacag lagu horumarinayo farsamada casriga ah ee dhinaca ammaanka oo loo adeegsado xuduudda, askar badan oo loo qoro ilaalada xuduudda iyo in la xoojiyo meelaha laga soo galo Mareykanka. Dimuqraadiyiinta iyo kuwa aan ahaynba waxay hubaan in qorshaha xaaladda degdega ah ee madaxweyne Trump uu ku dhawaaqay uu caqabado kala kulmi doono dimuqraadiyiinta oo dacwado ka gudbin doona maxkamadaha dalka, laakiin Trump ayaa u muuqday mid u sii diyaar garoobay arrintaasi.
The order is signed, and I'll sign the final papers as soon as I get into the Oval Office, and we will have a national emergency.
Sharciga xaaladda degdega ah waan sheegana, waxaana xigaya warqad ku xeeran oo aan xafiiskayga marka aan ku noqdo saxiixi doono. Marka xaaladdii degdega ahayd ayaanu gelaynaa, waxaana nagala dacweyn doonaa maxkamadda sagaalaad inkastoo ay tahay inaysan taasi dhicin. Waxaana suurtagal ah in xukun aan raalli ka ahayn ay rido, haddana xukun kale oo naga dhan ah ayaa laga yaabaa inuu dhaco. Marka ugu dambeysa waxaanu tegaynaa maxkamadda sare, halkaasi oo ay suurtagal tahay in xaqeena aan ka helo. Markaana waan ka guuleysan doonaa oo aan ku guuleysan doonaa maxkamadda sare sidii aan ugu guuleysanay sharcigii mamnuuca qaxootiga.
Qaar ka mid ah xulufada madaxweyne Trump ee Kongareska ayaa hubaal la-aan ka muujinaya qorshaha madaxweynaha. Ballanqaadka madaxweyne Trump ee dhismaha derbiga Mexico iyo xukuumadda Mexico inay bixin doonto lacagta ku baxaysa ayaa qayb ka ahaa wixii uu kusoo galay olihiisii madaxtinimada loogu soo doortay sanadkii 2016. Laakiin Mexico ayaa digday inay Trump ka caawiso hirgelinta ballanqaadkiisii olole.
Maxamed Colaad Xasan ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington.